nyiso muka no gundingisanga cheba ito kuimba sosi kererezo kwenda bana bali bango baba sajja batu nabalekera sati ngazene makude abakolagana ngana abalabe bange saba nenyabo ye aliendo goza yabwe batukire mina giro jebesuliranga nzijukira nebibindi bebanfuiranga bebagamba nti tebantya mbanange bintya nkomyewo bazanya nengoma thayasima wadda amazima kuba mugakawa nadokugasanguza kekasanyo kange kayimba kamwa ababaka ba palamenti ndibetondera ndibera mbetaze mukimanyi bulungi nti ffe twabalonda okugenda mututuusiza ebizibu byaffe n'abamu mugawalahi mwalimponga byoya ne tubeera nga twakikola kubayamba abandi twabalonda banjogera zammwe ebyemwatusuubiza bwe muli bamutuuse neewuunya abamu okuva lwe twabalonda mwatufuula biyenje n'omwatufiisa ffe tubalinze mukomewo mubiyenje byammwe musukkanga ku bbiri ne mwesiba ssatu olwo obukongovule bube bwetefutefu enkalukolo lwezirijja okubunonya ensige nejjanzire biriteesa bibuke nolisanga n'obote nga kumyewaafu gesi nga bw'atayinza kudda nammwe temuddanga abantu banyiivu mu abadisappointinga kibajera ku lwaza era zirese endagala bwe ndibeera nga nzaye mulikomba nyo palamenti yaffe okwefuula batuuse bugge mboge musule tetubasindikangako mu palamenti tiba mutuuka mutuyamba mwekkiriranyenga ekyakusindisa otulo mu palamenti gwetolikomawo nga kyotugamba kiki naawe ataali nakyewateesa kyonna ebyekisanja ekirala matotawana n'abazinira ku ntoliza omuntu omu mmwe muyitirangaeyo nga balongose ne bwe bategeerera mu palamenti gwonenyanga mutwego gwe gwakusuula nga byewateesa ne banno weefuulafuula emisito gy'embuzi gwe gyegiriddamu okulonda kitalo palamenti yaffe abantu banyiivu mu abadisappointinga muwemukidde ebunyola ababaka baffe mwafaananye ng'ebuganda abatalidda abalala mulinga abagezaako okutugamba tinno bukyayi bw'embuga bwe bwabalonda mwesibye ebisenso by'enkweri mutyabula muli ku misito gy'embuzi egiboogeza oludisha ng'osaba akalulu owajja bwa pekoti kikyogenda n'ekyabangi mu palamenti teri ava kumula mwana asigalawo waggulu ne besiyogedde kyekyabasuula abaatulugunyiziddwa ku lwaffe ne mutakyuka mwebale mwafaananye yezo eyafiirira ensi eyalemu okuwabula n'ogyowagira ensobi kiri mu lwatu nti watunda bakulonda ennyonyi ekigibuusa egende mu bwengula mpaawo okuwannaanya kyekigiza wansi mutuliddemu olukw ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'ababata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo kemwenyigiddemu bwe birikaawa zendigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukw ebiyenje byammwe muli ku ntoli z'ababata abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitoka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo kemwenyigiddemu bwe birikaawa zendigenda n'ensawo yange okuwangaala okungi kunyambye mu nsi waliwo ebintu bye ndaba ebitaalisanye bwe bibeera nga bye bituufu mathayasi awunze embeera natandise obutategeera ow'oluzungu n'amanyi okuteesa bombi ani yalisanye okgenda mu palamenti tusindikanye abantu mu palamenti olw'okuba amaze siniya ey'omukaaga wo okugenda okuteeseza eggwanga tufudde so nga ne mu lukiiko lw'ekika teyalisanye mwe muli n'abatamanyi siginica zaabwe ebisesa biri mu palamenti yaffe bo bennyini nga balonda sipiika waabwe mulimu obululu obwazuulwa obufugiswaza njagala nnyo okeye endowooza yange palamenti efaanane kkooti zaffe olulimi omubaka lwatanananana mwabaateeseza ekyo kijja kutuyamba ewandiike n'ennimi azitakutanga omungereza gwayita intapulita olwo n'abataasoma bajje mu palamenti kasita tuzuula nti ebiteeso bye bizimba abaakola etteeka eryatasomye takiika bo balowooza ku luzungu watuluka oluzungu ndumanyinga olulimi lwonna okutegeera n'okuteesa biba mu ggwe muntu Isa Masia ne Kristu bombi tubajikira olw'ebyewuunyo gye baasomawa Abachayina batamanyi luzungu wadde wano buli maka mufumbekedde bintu byabwe bo bennyini abatamanyi bikozi wadde be baatukolera n'essimu eziyina intaneti n'atasomyaji bikola mu foni buku n'abadiguli bazitinkula Facebooku okubeera omuddugavu si kyefumanga genda mu bazungu ne banninda ku eyapooti mwebaze maama ne taata banteekateeka mpisa ennungi ssaako okwagala eggwanga lyange singa bandeka n'enjasamala mu nsi osanga nandibadde bampumiza nadda badde mathias oba mista palamenti omuteesa akira abalya siringi zammwe ebyange bwe bityo ndeka mutenda ekika ky'obwongo nga tesaasoma nnyo ondabiranga ddala sebufu bwango sebunya bwa sotayi bene cyucyu mutuliddemu olukw'ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abato abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa nze ndigenda n'ensawo yange mutuliddemu olukw'ebiyenje byammwe muli kuntoliza abo abato abalonda enkola y'ekiryanguzi bubakeeredde kasitooka lyadda kyemmanyi kaddadda akavuyo ke mwenyigiddemu bwe biri kaawa nze ndigenda n'ensawo yange.